night. Come in more.
Keep
it bad, don't kill him to a pate. You already know that she's on the way. I don't know about the other fella. Ila tukina na unalala na tuwe.
Leki ngoja nipote kima pozi. Mi ucheza na madogo wachokozi. Waniti mashwa na nita dogo tozi. Chezi kwa manyasi zita ni guarangozi.
Wacha kujificha nimekuona. Nimekuona nime. Wacha kujificha nimekuona. Nimekuona nimekuona. We make you. They make you go
out.
They make you. They make you go out. They make you. They make you. They make you go out. They make you. They make you. They make you go out.
Kibe. Choche za kisiri siri. Game nyaki kweli hakuna madili dili. Mukingoja munishike walai mtasubiri. Nimejificha home nikibugia biri.
1, 2, 3 mashallah. 1, 2, 3 tani boy. Nimewaona nane tawaokoa. Inani oh nane tawaokoa yeah. Wacha kujificha nimekuona. Nimekuona nime. Wacha kujificha nimekuona. Nimekuona, nimekuona. They make you, they make you go out. They make you, they make you go out. They make you, they make you, they make you go out. They make you, they make you, they make you go out. Kini una sichezi tena.
Una malali bro, wo una malali.
Siwezi kulala nacho, no no no.
Una malali bro, wo una malali.
Ukini una sichezi tena.
Una malali bro, wo una malali.
Siwezi kulala nacho, no no no.
Una malali bro, wacha malali.
Mashup,
oh,
Afrobeat,
Kibe.